Alright, njoo kuba the tie. Kipendezo sikuwa leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game music, sky, machu juu, machu juu. Alright, njoo kuba the tie. Kipendezo sikuwa leo mchana paka night. Hey, bwane, mude bado unarusu. Ah, ni ratu, ratu. What you how, what you hate. Hey, why not complex, get to mistake. Kamili the CBM crew na Chris DK. Ite beminiri, this 2K. Watu meche tinga nyomi, sila kitoto. Sanaiche na mi, tumechilin goma zito. Ni JYP, call me, komesho. Nana kani votu ruke leo mpaka kesho. Inga mamba no tibada dagino. Sinyoshu nyonke weji dushu mini zidi flow. Word absent, bono me posa na mnagan. Vkoni hone money, okichwani mamba flani. Dana nyumba weza mabada shwari. Napo tupo mbao tumeza melekiriri. Haine noma kibongo bongo kuna tari. Nafanya hivi pate pombe hata mbili. Hila tukishelewa lugha yetu atujui. Hata jure siye na jure humtabui. Tesa nesa bada ratu, ratu. Dana game music ae machu juu, machu juu. Kama because cheza bari na baka uzu. Kama unatoto chunga sana kupigo kanzu. Wakora na wanalanda yuna chupa za mkononi. Wanawasaka wako fako siku moja wonekani. Sifanya mchezo bro, the beat itoto mwenda pini. Kosa kumachia deka moja cross kumi. Lakini sima hardcore, mwenda chama sado. Tuendele jirushe mchezo kuisha bado. Alright, njio kubada tight. Ipendeza siku waleo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game music ae machu juu, machu juu. Alright, njio kubada tight. Ipendeza siku waleo mchana paka night. Hey, bwane, mude bado unarusu. Ah, ni ratu, yeah. Ratu.
Tasa vya fedha mwanga laga juu ya meza. Kama unaweza kucheza cheza track inapendeza. Tume chill na AY mambo tunasebenza. Pumba vuki jikweza
tunakumeza.
Eyo ni raha tu ndana nyumba ya wengi watumba. Mihoja watu kuyumba pombe ziki wakumba. Hakuna dosari mambo sasa ni shwari. Mapene ya kumchezari tumia bila kujali. Lekije medali mambo ya kujivinjari. Utamu na zide sali mentali si chezimbali. Nipo na DVJ Benny Boy Simple X super mapigo makali. Kifo cha matofali zarana metanda. Mapi ntwa na mganda dao wanapanda. Mapocho pocho zali kamanda. Fanya mazabi kwa pose kama toto nataka. Pima freaker zao kama vipandi webula chaka. Watu gado kama ZB
Wabisado.
Mikoko imetanda huku mabenz kule maprado. Waduka mkwanja now here we go.
Here we go.
Hey wana hey mude bado unarusu.
Alright njio kubada tight. Ipendeza siku waleo mchana paka night. Ah ni ratu ratu. Ndana game music ae machu juu machu juu. Alright, njio kubada tight. Ipendeza siku wa leo mchana paka night. Hey, bwane, mude bado unarusu. Ah, ni ratu, ratu. Tuendele kubang, bang, bila woga. Leo tulambe ninga, sote zedu kumina moja. Ndo muda kujirushe, zip ziruda za kushushe. So mikono juu ni remix na kita. DJ sema nazo tracks, nyingi bongo flavors. Das Mundus, J, Unique Dada. Usiku bado mchanga, no blagada. Tikisa anga bongo records, no blagada. Kamiri ile kington yo, no blagada. Straight from the suicide, paka tila die. Zero brain upanga hini vibe, no blagada. Ujumbe sana wingedo, apana kuwakilisha. Kama napenda hii njo tuzidi kudakisha. Hata kama ngoma simpo tu sote. Tupata kitu alist na tukispote. Hey, why na leta new style. Straight from the dam, kama vipi we try. Mademu wa viwanja vjombo stitusu. Usije onga sami no tubaki mtupu. Daka gadi jibaba kama uchumi unarusu. Spanguwe kilometa ukarare pana kukusu. Hata ivome bakiza notes za kesho. Sio unajirusha tu, future nye michosho. Alright, njio kubada tight. Ipendeza siku wa leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game music ae machu juu, machu juu. Alright, njio kubada tight. Ipendeza siku wa leo mchana paka night. Hey, bwane, mude bado unarusu. Ah, ni ratu, ratu. Alright, njio kubada tight. Ipendeza siku wa leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game music ae machu juu, machu juu. Alright, njio kubada tight.